siyetung idodo o boktale wani iniske jarang dadka goban baahiyo gaarke waayele yadeeqa baco roobka lagu hoos galaw may badeersiyey xubno ku tirsan xisbiga tiirida xafiiska baydhowo deegdung yahayti tooku koyti maamulka kore ee xisbiga uu soo gaamiyow injineer saalax sheekh cusmaan oo ee guddoomiyeyga xisbiga cadaaladii midnimada tiirir dadka bocol dhangiibiya si timaanadi inka dambooyimay bahaayeenahano eed insaamoy roobkii ku qubdaay beledka ee wasankun deerta ee kaasoo ku dhigkii kaamateeyo ka jaraan hano biyo dhatiyo dareereenga mineteediyo deganaayeen daashbalowkan badanaaynimay banagadeenahanoyo dhowaranyin biyo elin rogna waa kanka bari hano ku mid e idoolayta bocol dhangiibi yamay ba aan kuma hadnageyna xisbiga tiir waanu ku edsadeenay in mas-uuliyiinta xisbiga tiir iyo gargaar iyo garab la surumaanga dhiniga ku taageerowka baahiyo aas-aasigan ee habsami in dareerowka nolola bini aadamka
mahadsini mahad bacadishesadu walhaad muhiim e muhiimad anka kow balaas waay balaasaan nasiyeen oo mandharku ku casheeraan mahadsinyiin ilaahay ma un baryaane initan tukwiw ilaahay siyu
maanta aragday may hana booqday hisbiga tiir oo araday kaamka indhowlayaasha alaamin oo indhowlayaalkii hankudaagi bacyaalka oo haange hisbigaasi mahadsinyo boqolkiiba boqol eed iyadan mahadsinyo hisbiga tiir ilaahay arday meen ku tuugay meeli haddii isu surinyo meel kuwiin yaa ilaahayn ku tuugana baanaha ni deersiyen may kale ku codsadaane sinyeerki iyoonay raashinki iyoonay bustooyin ini haddana isbaga tiir haninka dar yaada arday haddii ilaahay beeranka maadsagna waan iyadan ku duayan intii ilaahay geysi
wakiilada xisbiga tiir ee baydhow yab kolkii boco iyo dhiibiyan dadka bogtaale mayba ku warbiyeena sidii xisbiga tiir kol walbu isan ku goonto xubnoojii in mas-uuliyiintiiba gurmadowka bulshada koonfur galbeed wasankiiyo hawo jahaanga daruufo dabiiciga ee ahaan dabiiciga hayna
sisinba ku warqabtaan xisbiga waa xisbeediyad weyn waana ka talagalay inta iyo meel responsibility da dhibaataysan iyo caawiyan caawimaad hata geega inta laka dhiibay way bahaytay ee siyatun qoos oo kaliya way dadeersiyay geega una oo ena meel raiso dad ku tirsan xisbiga tiir matalo xisbigaasay iyo wayba deersiyeena aha meel raiso dadka ka nooloo dhibaataysan duleedka magaalada baydhabo intaas oo meel raiso deersiyeen bacyaal iyo ku casheeran roobka bacyaalka seyshaleedii oo maka eg deeqda iyo biidoona waa howlii ghoreyti iyo hatiga eg magaalada ka qabadaaya ahaan kusii badan insha allah deersii doona xisbigana wayba teeganyaa meel raiso indaboolo lahaay baahiyaha deegaanada ku jar dadka duleedyada iyo meel duleedka degan iyo tabarti iyo wali ee iyo kaka deeqan dadyaha dhiib badan si sadaqada in dhiib badan dadka kalena activityda qabadaayan ooniba kumid ahaa insha allah wayba rajeyan ahaan ahaana kusii badan intuuna deersii doona dadka dhibaataysan waan ambaaha insha allah
roobka qubudaha ayaa ahaana weedan daad meeluha ku rogmadow longorodaana hatana dadka degan morogishimeedka waana bogtaale mayba ayiin ahaano tifigdi roobka iyo in dheerta minateedii oyo un reebaana oo kor i hoosbu minateeyo ha kuu qubaayaan iyo un jarna dad garab surun hohaada fadhi maamulka gobolka degmada iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadona deegdun xisbiga tiir ee geeka la deersiyey dadkun ayn iska jaraanga waayeelidii ii weliba dadka baahada godobta ee qobo tii inka horeytii oo laha deersiyey tan ikolkii usi iridii wasankun deerta roobka qubadohaay